ngira ngo imikino ibiri cyane cyane utuvuga wa Libya niyo mukino dushaka ura ni mikino yo kwipima ni mikino navuga ko ari friendly match itandukanye n'iriya mikino n'uriya mukino tugiye gukina wa Algeria ariko icyo izadufasha ni ukumenya abakinnyi guplaning ukuntu dushobora kuzakina iriya mikino bikurikije nuko dushaka kuzakina uriya mukino wa Algeria mbese urebye hanini ni plan dushaka kuzareba cyane cyane kuri umukino wa Libya ni plan dushaka kuzakina turebe ukuntu isura yuriya mukino wa Algeria uzabumeze nicyo dushaka gukora ibyo byose of course umuntu abashaka gutsinda ariko twiteye cyane cyane ukuntu dushaka ko bakini bazitwara kuri uriya mukino niyo dushaka kubikoresha uno munsi ejo tuzarebe ko tuzarebe ukuntu bashobora kuzitwara kuri tactique yacu dushaka gukoresha.